Kira kuma chanze nena bentumbwe nengenda kusukulo kusoma bulijo Nesaba mukama webanga mfunyo mulimu byenkola bitambule bulungi Waliye yobanja bali nefutwa bakuswami bakulize kubala Balina mafumu wa munogu timba but someday you will tell a story Makulu kubanga bikumalira bisera abalimi ako bebalimalako uwacho mukulu watugamba obiroberamu olusumagira enkologoma y'obwave bekulengera agwana situka gwebawo obuwanguzi you will tell a story Bigambo bingi yo byebogera Bebisinga byabutwa guli balumuna oja kuwangula Ekigendererwa kyabwe kukukuba maji mavundu bakunafuye Okukera kumalili nejiya wanone walinjagala kufuna Bamito kuba lukokola sirina musango Nerwana kukuba bulungi Webuli walukete ngotuse kumutindo You will tell a story